neza dususuruke dususuruke zose urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com kanda ahanditse ibiganiro urabona ahanditse umuziki naho abana mwese good morning it's a wonderful day no kuvuga ngo mwaramutse umunsi ni mwiza ni indirimbo y'umunyamerika Jack Hartman
Children celebrate. It's a wonderful world and a beautiful day. Hold a hand, swing and sway. It's a wonderful world and a beautiful day.
Birds are flying.
Squirrels are climbing.
America ikigano dususuruke address radio yacu @gmail.com facebook voa radio yacu mutwohereza amanimero yanyu za telefone tuzabahamagara maze mususurutse abavandimwe inshuti n'abagenzi mu magambo make mususurutse abanyu
nishwana imana Christophe nabandi ahantu bita mu kamazo wamiremereho ni wewe nyene aho kuri radio abamenyesha makuru kuri radio ndabatahije batahe wa kabiri n'umuhungu wanjye witwa Michael wa gatatu ni Hassan Dior na Steve ari muri Kimanga Kigwate na Karine mushiki wanjye no bataziranye Gahoro ari muri Kinanira ndabishuye uyu munsi mwiza kandi watari
naho Imana we urakoze cyane udutuye ihe ndirimbo se
mu mpe ndirimbo ya kidumu yariyo yose
urakoze
yego mu gihe umunsi mwiza
you
yo kwete ndagukeza je kwiteka urufasho nino mbwitonzi bwawe ukabumeze nk'abarundi kazi kimeze n'umudasimbwe n'umutima ruwanduwa mwe kindi kira kicokura za buri munsi kindi siri musika turajani bujumbura na kigali
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Iradukunda Janvier yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati mwaramutse neza Janvier nawe waramutse. Ati ndatashya abateze amatwi radio ijwi rya Amerika mubampere indirimbo ya Medi. Iradukunda we naguhitiyemo iyitwa Slowly ikunezeze nabo uyituye bose.
Take it easy when you believe.
Ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni ku ijwi rya Amerika. Kubw'Imana Boniface yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndi mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Mugano, umudugudu Nyakibingo. Ndatashya abanyeshuri bose bo mu wa gatandatu S6LFK, Heg MPG n'abandi bose banzi. Ati ubaha indirimbo yitwa Nta Kibazo.
Sinicara kinga kase nigita chaka gutuza nkaba budici yo bamegita fone ndaza kuzimya hayi ndaza kuzinwa chaka kurya yange ntuje nkabuba tsinina chaka kwirirwa mfite surire kuri bushe mubuga mo bibituma ngira ubwonko bushyushye chaka kuruhuka bazimitsi ngitayage chaka machupa made mare nka DJ Pius icyayi wapi tremo sinimo bike musikati kuchocheza mutwike nkorere massage mundindi kitwa message izinyishuza zo ntimumbire ko za naje
nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka nta muntu nshaka kumbangira nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza Shaka pili vanseka Na mundu nshaka mbangira Leo, nda shaka kuba so easy So humble, nda shaka
urugambo abana n'abakuru ngaho ni mu makanya sisobia abantu abankubira no 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 no
Radio Ijwi rya Amerika, adresse radio yacu @voanews.com, Facebook VOA Radio yacu. Mbibutse ko ibiganiro dususurike byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com. Jayo mazukande ahanditse ibiganiro, urabona ahanditse umuziki, urahasanga dususurike zose uko zingana. Maze rero mujye mutwohereza amanimero yanyu ya telefone, tuzajya tubahamagara uko tuzibonye ko zitugezeho, maze dufate ubutumwa bwanyu mususurutse abanyu. Dusoreze ku butumwa bwa Mutabazi Egide. Noneho mwese mbifurije weekend nziza, murakarama, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Egide Mutabazi muvugana, nkabamerereye mu karere ka Gasabo ho bita Kinyinya, mu murenge wa Kinyinya. Ndashaka gutashya mbere na mbere mu nyakiri nkatashya n'abantu dukorana hano mu kazi, harimo uwo bita Diadoni, uwo bita Ndayisenga n'abandi bose banyumva, n'inshuti zanjye bose bari mu majyepfo aho bita Ihoye, nkabatura indirimbo ya Kizito Mihigo bita Inuma.
Yego Jide we, urakoze cyane.
Yego namwe.
Oh, Oh, Samantha, Guru Zirikana, Rua El Munani, Davi Gustadze.